Adiguna าไปเลยMerhaban ku canto, habla kacaladay. Merhaban ku canto, habla kacaladay. Una hai gudayro, arerta dayla gabo. Marna hai gudayro, arerta dayla gabo. Merhaban ku canto, habla kacaladay.Marhaban ku canto, habla kacaladay. Una hai gudayro, arerta dayla gabo. Marna hai gudayro, arerta dayla gabo. Hotmailkan aniga, kahay biayo. Facebookan adiga, kahay biayo.Kubal wadi tede, gorman kuhelaya, anku helaya, adiga kuhelaya, ma anku helaya, gorman kuhelaya. Hotmailkan aniga, kahay biayo, Facebookan adiga, kahay biayo, kubal wadi tede.Gorman kuhelaya, anku helaya, adiga kuhelaya, ma anku helaya, gorman kuhelaya.